tshwana ka karate we.
Are ngwana sa tsaba tsaba maloma bana go tswara sharp mosa kakata karata banka ke matoro ke sitile se makatsi bo musa kaula apa na ngapa la tshatla tshatla pa parat tsere big mama 30 plus ba le ba rata la parat. Are ngwana sa tsaba tsaba maloma bana go tswara sharp mosa kakata karata banka ke matoro ke sitile se makatsi bo musa kaula apa na ngapa la tshatla tshatla pa parat. Very big mama, 30 plus. Vale, va, rata, la, parate. Just be jiggles. I'm never done for me. Hide in my babies. Get control like this, the piece. Big five, and I eat this. I'm never done for me. Hide in my babies. Get control like this, the piece. Aree, I'm out. Profita, I'm out. Les abatis, I'm never gonna go below. Shibadi, keke, bow, but I'm out. Maloma bana go tswara sharp mosa kakata karata banka ke matoro ke sitile se makatsi bo musa kaula apa na ngapa la tshatla tshatla pa parat tswere big mama 30 plus ba le ba rata la parat. Just be jiggles, I'm never done for me. Hide in my babies, ke control like this the piece. Are come out profit, come out les abatisa le bala le kukulu.
Oh, trap, take a peanut off.